Spyfall. Bile ninavyoona tunangaliana na kijicho, atupenda nikisa siasa. Ninavyoona mbona hali si hali tena, tuelewani. Ninavyoona wanatumia midomo yao kututawanya na vyao vya mani. Ninavyoona hatupasi kumwaga damu kwa ajili ya hawataki nyie, mbona mpiganie mwisho wa siku wakimbie. Msikubali nyie, akija mpimie kura msimpatie. Sini wazalendo tilie kupigana wenyewe, never again. In harmony we choose to live as one. Sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa. Hatutaki yenu michezo, na tumeza kisha matutemu. Cause deep in the ghetto there's a young man hoping for a meal, and deep in the countryside there's an old man hoping for a life. Mr. Politician, never again. We won't succumb to your lies again. Sisi ni wazalendo till the end, kupigana wenyewe, never again. In harmony we choose to live as one. Sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa. Bile ninavyoona tunangaliana na kijicho, atupenda nikisa siasa. Ninavyoona mbona hali si hali tena, tuelewani. Ninavyoona wanatumia midomo yao kututawanya na vyao vya mani. Ninavyoona hatupasi kumwaga damu kwa ajili ya hawataki nyie, mbona mpiganie mwisho wa siku wakimbie. Msikubali nyie, akija mpimie kura msimpatie. Sisi ni wazalendo tilie kupigana wenyewe, never again. In harmony we choose to live as one. Sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa, sawa sawa itakuwa sawa.
This is peace, not out of the fight for East Africa. And this is the cry of the African side. To the world.